This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Sikulandawo ngoku ethi beyond the stage, you know, beyond the stage. Ukanike namhlanje siniphathele igqiyazana kumagqiyazana akhona aseMzantsi Afrika, a very very strong woman, umntana okanye usisi omhloniphayo nomthandayo uThixo, regardless of imeko adlule kuzo, kodwa she's still standing and is ngathi akhonto yenzekileyo. Sithanda loo nto leyo ke, kodwa ke nalaa ndawo yokuba ngaba mphulaphuli xa kuthe kwenzeka loo nto yenzekileyo kuwe, kunyanzelekile into yokubana uwe and kunyanzelekile into yokubana ukhale uthini, because i-pattern parcel yokuba ngaba udlule kwinto yonke othe waba kuyo. Ungakhange ke ukulile, ungakhange uthini, awusoze ukwazi ukudlule kude kuphele. Kodwa ke sizawuva ke pha kuye kabanzi into yokokubana uthetha ukuthini na xa esithi. Andizuxelela uba ke uthini, uzawuzixela ngokunokwakhe. Masimamkele enkqubeni. Molo khaya.
Molo bhuti anene.
Ninjani?
Kuhle bhuti wam, uba uyasinceda, kunjani nkosi?
Enkosi, siyaphila nathi. Sibulela ke uThixo uba ekude kwalapha ekunye nathi, and ke sisamcela kananganjalo into yokokubana angadinwa sithi. Sometimes incwadi yeBhayibhile yasixela into yokubana sona ngokucinga nangokuthetha sigqithise ngokwenza. Ezinye izinto ke sizenza singazi ukuba ngabasonile, kodwa ke funa silibulele ke ixesha esithe salifumana ukuba yena enguThixo ezimpilweni zethu, ngoba ezinye izinto mani siye singazi noba sidlule kanjani nakuso. Ubona uba Nkosi yam igrace yodwa le. Welcome to Radio K Pulpit.
Thank you so much, Bazani.
All right. Mandikunikeze ke ezintambo ke sisi, uzibulisele ngokusesikweni and ube sosixelela ke into yokubana usisi ngusisi bani na.
All right. Thank you so much. Let me take this opportunity and ndibulise kuba kule bonke be Radio K Pulpit. Kamsundi ngulona wakwamgoqe, ndiyithanda ke inkosi, ndisindisiwe. Amen.
Amen.
Well, that would be it. But I need to introduce myself.
Uthando ungavakali kakuhle ncam ke, andazi mhlawumbi noba inoba yindawo okuyo na. Ndifuna uqiniseke ukuba userumini, because ingathi khona indawo yobane echo ungavakali ncam ncam.
I wonder, okay, let's try to move.
Esakhangela ke njengoko betshilo ke wathi ungulona. Miss Mgoqi.
Yes, for a name.
Yeah, ingathi noko uvakala bhetela nangoku. Busatheni ke sisi?
Okay, ndisatsho ukuthi ndingulona wakwamgoqi. Ndisindisiwe ke. I regard myself as one of the most favored and graced by uThixo. Ngiyamthanda kakhulu uThixo. And yeah, thank you for inviting me.
Wow, you're welcome. You're welcome. Sisi, funeka sikhawuleze nje siwagawule siwarhola kodwa ke phambi koba senze loo nto makhe siqale sijonge apha uba ithini na into. Sikwamkele ngale ngoma ethi Woza Thixo Wethu.
Oh,
Okay, okay. Masenze ngolhlobo ke mntasekhaya. Mandithathe ezintambo ndizinikezele kuwe. Ukhe ukuthethe nathi. Usixelele namhlanje into kokubana sizawuthetha ngantoni nani. Ndifuna uyichaza ngokwam, ndifuna uyichaze ngokunokwakho uba namhlanje sizawuthetha ngale nto ithile. Mandithathe ezintambo ke ndizinikele kuwe.
Mandibulele ke bhuti Anele kakhulu e-studio. Well, I am into an initiative yoku addressa abantu, or rather to educate or give a testimony in the mental health.
Mental health.
Yes, bhuti wami. In mental health today is a personal condition with regard to their psychological and their well-being. And good analysis, the burden of mental illness is very high, yet the opportunities for promoting it are neglected. We've heard from time to time kuthethwa the issues of depression, they have been addressed, the issues of suicide, they have been addressed, we've heard about violence, but without identifying perceived causes and the potential strategy to respond to them. Kahle yenziwa yintoni ingxaki ye-mental health? What are the actual causes of it?
All right. Phambi koba ke singene sibe ngathi siyangena nomcimbi uthetha nge-mental health ingakumbi phaya ekuqalekeni funeka siyazile uba kahle kahle xa kuthethwa nge-mental health kuthethwa ngantoni na. And into yoba mandiuqhawule ndifuna ube kanti uyagxininisa kweli cala kulwimi olu sithetha ngalo lesiNtu ngoba le program le yiprogram yesiXhosa. So uninzi lwabantu funeka bevile into yokokubana xa sithetha nge-mental health sithetha ngantoni na. Anditsho ke into yokubana ke ungangamixi na, but kodwa ke isikakhulu funa sihlale apha kulwimi lwethu.
All right. So as I was saying, ingxaki ye-mental health, it is uxinizelelo yengqondo. It's a psychological well-being of umntu, as I've said. So siyeva kabantu kuyathethwa nge-depression, siyeva kuyathethwa nge-suicide, siyeva kuyathethwa nge-violence, abantu bayazibulala. Kodwa asithi sifumane abantu abanikeza i-awareness yoba zintoni kanye kanye ezizi-causes ezinobangela wa lento kuthiwa mental illness.
Yes.
And also i-potential strategies into esinokuzenza to respond to them. Singenza ntoni ze sikwazi uyilwa le nto.
Okay, simamela sis.
All right. Ngenxa yexesha ke bhuti Anele, I will just ndizothetha allow me ndiyenze kwincwadi ye-Genesis. But ndifuna nje uveza into ethi i-mental illness or mental health ine prominent reasons ezenzayo, which is the pain and rejection. But ngenxa yexesha ndifuna nje uya in the book of Genesis kwistori sikaJacob noRachel noLeah, if you allow me.
Yes.
Reason why I saw a need to share this scripture is because I want women to understand that pain and rejection is part of life. iBhayibhile uJacob loved Rachel because she was beautiful in appearance, and iti uLeah was hated ngoba wayengaboni enengxaki yamehlo, and was defined by the society as someone who is ugly, because we live in a time where beauty of a woman is measured by the standard of the society.
Okay.
Then iti bhayibhile uLeah wabona ukuba makamzalelwa abantwana uJacob so that she can be loved and accepted by her husband. Then it's by the way, conceiver, wabanumtano ngumfana, watika malake ngu Ruben, which means, which means, behold, the son is born. Ngoba ebunu kaisa, ukuba na yuki, umpendulile, hoping that her husband will love her. But that did not make Jacob uba amthandi Leah, because in his eyes, she is not perfect. She is not beautiful. Unes panika zuba angathandwa indoda ngoba society ithi umuntu okumele uba athande nomele uhlonitshwe ngomuntu okumila kanje nothetha kanje. Then waba nomnye umntana Simon hoping to be recognized by the husband. If the Bible says the third child was Levi, what in mhlawumbi, I am not serving this man enough. Ikhona into endingayenzi kakuhle. Let me try to up my level of submission and obedience to this man so that this man can accept me. Because akakwazi ukwamkela ukuba yena unje and isociety ngeke akwazi ukufitha kuyo. But when we get to the fifth child, it is by Bile, Oslanumdana, Utekatika, Ugiti by Bile, then she ceased bearing. What ya are? This child, no, in the John before Katiami John of Utito. Umaba is John Guanelisa Bandu, Abadino, Mileo, Okani, Indo, 2019.
Of course.
What this time I will praise the Lord and she named Umdana the watching Judah. And that is when at that point that is when she realized that her efforts did not make this man to love her. Which teaches us a technique to overcome our condition. It is to change our perspective. Kumele singajongi izinto ngokwemeko ephrezentwa ngayo ngabantu kuthi. Be it awuphangeli, you are going through divorce, or you are facing a domestic abuse, but you refuse to die in that situation. Refuse to die there. Do not die there. Change indlela obona ngayo izinto idirecte kwelinye icala idirecte kuThixo because thina senziwe ngokomfanekiso kwaThixo. Be it you have a structure esingabonwa ngabantu si-right kubona because we live in a time where women cannot even step their feet outside of the door bengakhabafaki makeup ne-wheel.
Kosi yam.
And as much as singayazi the deep impact that it has in our lives as women, but it's mula kakhulu. Women needs to be taught, needs ukuthethwa uba bakwazi ukamkela. They need to understand that they are enough as a woman, you are enough. Because it causes a pain, no feeling rejected, no basket, no siakuna, and I'm trying to see depression.
Oh my goodness. Mphulaphula sekhaya ke ndinethemba elikhulu into yokubana sizawukhawuleza simfumane kwakhona make ndenze ngohlobo ngoba usaqhawukile sisafuna ukwazi into yokubana uthetha nge-mental health.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 AM. Please visit kpulpit.co.za.